face Germanese. I'm African pirates like submarines. I'm African fighter, wear Punjabis. I fly high and the juke on my ego. Sesereki mimkumavuna jibu mapigo. Nachora, misari kwa maringo kama speedo. Kombora, kumfu yote mapigo. Tunguzam kwa no flens, kibato napata ho. Mungu nifanye niwe juu kama nyaya za umeme. Natungu choki kuni, kitema weni son. Ata begi za matawe cha jabu nyanyaruki. Kwezo nyimbo za matosi jema fundishi jamii.
Yeah, I don't know you. Cause life kwangu ni happy. I'm so happy. No doubt about the kashi. Dira tari soma kumashi. You don't know me. Yeah, I don't know you. Cause life kwangu ni happy. I'm so happy. No doubt about the kashi. Dira tari soma kumashi.
Vajay masakeni bila pesa feel pain. Niko standard gauge na cross you kama train. Akikushindwa sekweza kwa promoter feel pain. And when you lose the first time don't stop but try again. Ni wasifanye kubatisha gata match experience. And you can see my face kwenye diri za cash. Ya maashari we majari walisema wahenga. Na kisha juwa wene snitchi gesho na kutenga. Natenda wema bila woga muda mnanitenda. I'm doing like a movie star. Ukinikuta kwenye begi kuna cash visa. Yeah, I'm doing like a movie star. Ugomvi wangu mimi na shoti soma yae visa.
Ugomvi wangu mimi na shoti soma yae visa.
You don't know me, yeah I don't know you. Cause life kwangu ni happy, I'm so happy. No doubt about the kashi, dira tari soma kumashi. You don't know me, yeah I don't know you. Cause life kwangu ni happy, I'm so happy. No doubt about the kashi, dira tari soma kumashi. You don't know me, yeah I don't know you. Life kwangu ni happy, I'm so happy. No doubt about the kashi, dira tari soma kumashi. You don't know me, yeah I don't know you. Cause life kwangu ni happy, I'm so happy. No doubt about the kashi, dira tari soma kumashi.